kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan aqyaadta hawada naga dhageysanaysay. Maanta waxaa inoo suurtagashay inaan qadka telefoonka ku tigsano guddoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha gobolka shabeellaha hoose cabdifataax cabdulle yuusuf,
isaga oo ku sugan degmada walaweyn. Cabdifataax, kusoo dhawo dafet media.
Waa ku dhawahay magana adaa time, laakiin waa ku mahadcelinayaa adiga iyo maaragtay mediaha dafet maaragtay media, waa idin mahadcelinaya si gaar iyo si guudba.
Cabdifataax, warbixin kooban noo sii xaalada guud ee degmada walaweyn.
Bismillah, horta mahadinta yaasiin, xaalka dafet isku degdega walbidah ma ku jiro. Haddii xaal amni ato, haddii ato maynu dhahay xaalka oo horumarka iyo walaadaas iyo dhanka kale maaragta ato, laakiinse meel oo weekbond iska jira haddii ato mayn dhahay caafimaadka, haddii ato mayn dhahay waxbarashada, haddii ato amniga, meel oo weekbond iska jira isbaaruun jidka isku yaalaan, dhibaatadaas isku jirta. Sidii hore mee isbaarada kale alankoo cusub had masheena taliyaada hanuun dadaa loo haaye, marka insha allah may rajeeyaan markii inka dambeyto meel inkafeelinaati inaan seeto isbaaruunkaas la qaado, dadkana nabadgelyo jidka iska maraa. Marka koowaad,
cabdifataax, wafdigaada hogaamiyo hayd meel qofood yaa ka kooban?
Wafdigaan ani hogaamiyo haayo may ka koobanaa maamulka gobolka, taliskii qeybta booliska gobolka, mayla dhahay taliskii degmada, maamulkii degmada hore iyo kan cusubba, mayla dhahay taliyahana wasuugada cusbada degmada sili magacaadi. Run ahaantii xaal isbedel ayaa ku jira, iyo dhaqdhaqaaq iyo ciidankii degmada iyo deegaankaba oo howlgallo soo biyo hayaan oo isbedelo soo biyo hayaan. Marka koowaad, kabasisho inaan la dhamaysiiyo in degmada ka filnaadaan magaalada iska yaraan, kadibna haddan tuulooyinka tartiib tartiib ninku gudubo amnisha la sugo, isbaaruunka yaa lagu wareejiyo iyo howlaa ka daraarta kan caafimaad.
Cabdifataax, eed yaa mahadsanta, waxaan rabaa inaan walka warsado xaalada caafimaad sida una la socono degmada walaweyn lamadanberi. Way aad iyo aad anka jira walaerow shuban biyood oo ilmo badan yaa isbitaalka yaalan, marka arrimahaas wal inka sheegi kortayeen?
Haa, jirta yaasiinow, arrintaas jirta. Shuban biyood xanuun degmadaas soo ridiyi, dad badan soo ridiyi, aniga qiyaas ahaan dad ilaa 6-7 qofna inta aan ka warhayo indhimati. Marka inka yarsina dad oo 100 kun indhaafa iyo laka badbaadiyey, MCH degmada oo hanuun maaragtay culays ka jiri iyaa la furi dibliin furi. Run ahaantii intaasina inka mahadceliyaan website dafet.com iyo dhammaan dafet media qeybyaal shal duwan iyo inka mahadceliyaan. Run ahaantii dadka ka baraarujiyey oo meeli oo warbaahintana ogta adiga meeli oo xabaara buuxi ka jiro, laakiin tilmaamaase si dowladda ama nidaamka meelaas ka jiro inka baraarugaan oo maaragtay in suubiyaan mayl dhahee horumarka deegaanka in suubiyaan oo maaragtay dib inka howlgeliyaan MCHkii howlgeliyey dhalinyar
MCHka dadka howlgeliyey, maadaama waqtiga hore uu yihirinayan dadka hadda furi oo howlgeliyey wal ninka sheegi kortay? Ayo,
haa, niyo dhalinyaro aqoonyahane oo bulshoona dalka roogaan, khaasatan magaalada roogaan, bulshoo xamar roogaan, bulshoona dibadda roogaan oo niseedeen oo jaadka beesa ku uriiriyeen oo fii sabiilillahi inbasadeen in ummadaas ilaahay wal ninka qoomado walaagi lintaro korna lintaro yaa mayla dhahe yaa iniseetay oo wanaagsan magac dheeriyaan xajo development organization uuliyo nadaama shal lamaqeed iyo kashal kukeen markaan meel seedi oo waray sidii oo sheegeen qaadnimay waa MCH iyo roogta oo dadkii la sheeno iyo badbaadiyo hayse oo suuragal noqota in MCH la sheegno. Qaadnimay waa xaafadooda fogfog oo maaragtay degmada ah oo suuragala waayto in meelala jeeyo iyo ayn baxayaan heroyaalkaas iyo dadkaas ka badbaadiyayaan la walbeesha ink seedayaan meelaka talaadisi inka sugayaan kastay.
Aad iyo aad yankasi, wal ninka sheegi kortay hay-adoo kale oo meela ka shaqeeyaan sida Warda oo kale may dadkan haayaan may ka suubiyaan meela?
Wallahi Warda marmo weydiine, laakiinse hay-adaadi inka xoogan oo walbadbaadiyo hayta hay-adaas rajo waaye kulley Wardana meel xafiisaasi la taruuftay hay-adayaal kale sida Muslim Aid roogaan. Laakiin run ahaantii maxaba shuban biyoodkun ololaashe iyo walqabadshee may iskulaha hay-aduun la dhahaa rajo iyo iskule dagaalshin iyo iskule run ahaantina may mudaatay dadka dhanna inaa kalsooni geliyeen.
Cabdifataax, way kaloo jirtay eedo badan oo shacbiga ha ka jeedo degmadaas walaweyn u yahay in jeediyo hayaan xildhibaanada deegaankan dhaladeen, marka wal oo qabado hayaan jirtay arrimooga la xiriira hadda shambiyoodka meela ka socdo iyo dhibaatooyinka shacbiga ee degmada walwan iyo hadda ka jiraan xildhibaanada oo maamulka dowladda federaalka jiraan wal uyi ka qasub yahay meela jirtaan.
Ha sax waaye, jirta wal hadda daawadaan dadka la ka daaweeyo haayo xildhibaanada iyo kasuku qaadeen dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed kasuku qaadeen iyo meela dhehe iyo wal iyo bulshooyin hadda meel iyo sheegaay faladiyaalka may dhammaaday xaridiyaalka faladiyaalka dhammaaday intaamaha boqol oo xaridiyaal iyo filadelfiashons ku diyeenaa iyo xildhibaanadii iyo raggu maaragtay isku seedeen iyaa bees isku dareen. Marka run ahaanta daawadan laka daawayo hay dadka mayga lama inshaqeejinta xooga iyo aqoonta madigu hayo rajo daawadana may sheenay xildhibaanada oo deegaanka isku jeedaan ayaa sheeneen iyo lanka iyo ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah oo run ahaantii video oo iskaa lagayaan oo run ahaantii aad dagaalayaan ayaa sheeneen. Run ahaantii marar badan eedeen video isku jirti laakiin hadda tan run ahaantii dagaaleen oo hadda may dhexqoreen tan anigaa ku warqaday ku eedlacayaan.
Maadaama adiga ka tirsanta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose islamarkaana adiga hayto jago aad muhiim ama oo dhinaca dhaqaalaha ah, maamulka gobolka Shabeellaha Hoose may ka qabaday usna si shay arrimooga hadda oo dhibaatada meel ka suran ee degmada walwan ka suran?
Wallaahi may ku warqabtay yaasiin oo maamulka gobolka ali jahla haweenaysa haytii lankii reeri jirin hadda ku warqabtay iyo xaalkiisagal in maamulaayi hadda maamul maaragtay gudoomiye subisheene kulley meel daayaan inaa isbedel meel ku biyo oo meel dhehe xagga maamulka maaragtay shalintiisa in hayne xagga waxqabadkana inaa isbedel iyo rajeeyaane haddii ilaa raalli ku yeelo. Marka kulley dagaal shiya wadna hadda inaa maaragtay dadkaasi in xataa garab inka jeysiga lahayne ka maamul gobol ahaan in maaragtay dadkaasi walaagi laka kaalmeeyo kor laga kaalmeeyo may hadda inkuyiina walaagi inu ka dagaalna in hay-adaha caalamiga iyo kuli iyo media sika jeedina dadkuunsi walinkaqabada lahay run ahaanta dadka reer baaqeed ma ogta dad tuugsidaa ma ee run ahaanta dad dagaalaaw oo shaqaysidaa waaye oo dad badanaaba maaragtay dadka walwaldiisiyaa ma ee walaagii kadibdimanna mayla fadeysi amba walaagii degdeg hoqoysigaas mudiyoodkii oo kale oo run ahaantii madarki ilaahay sheeni maaragtay liinsanadeeyaaw in maaragtay ku daladi maaragtay laasadana may rijeeyaane in ilaahay maaragtay adana caafimaad sheeno insha allah maamulka gobol kale kulli in sha allah ana dibbiye hadda gobolka waraxaytadin dibbiye in baaqeed dibkaas ku jiro markii kulli may in sheegay in maalmaha soo socda afdi shabiyeel la gaama ka maamul gobol ahaan iyo diib ahaan maarata maamulo degmooyinka daahiga jirta la dibbiye doono meel hay-ado badan hadda meel in sheegaay baaqeed si kutoolayaan oo darshoodsi in warameen darshood gudoomiyaha degmada xiriirsi la suudiyeen meel in sha allah arrintaas la jirta run ahaantii khaasatan media daafeed markii maaragtay baahidii dibkaas jiro in maaragtay hay-adaad iska baraarugeen in meel ninka baahayno in wal la ka dalado maynka darna may sheegay maynka darna shuuliyiinka ka dalado haye magaalooyinka soomaali si aad ku warqabto may waa waagii hore naqshaday samaayeen hadal samaayeen dowladda militari markii jirtay dowladda militariga ka dambeytay maaragtay hab oo kulli isla jaanqaada ayaa direebtay lasiwadi hadda laakiin labaatan dhowrtan sano dowladda isku taag darmaa marna jirtay marna dowladda majirna moryaalna isku roogtay wadanka may waa lan walba meel isfalan isku dhisi lanko warta kursiya dhisi lanko gundo kursiya dhiside lan walba meel isfalan isku dhisida maaragtay taas ayaa meeshay magaaladii inaa wiinaato oo maaragtay meeli waraawi iyo kulli meeli diyaawi kashuu mudireen in la dhisido oo xaafada noqdaan marka may la fadeeyay in xalo meelo waro eh oo maaragtay maaragtay uwiin oo magaalada kameerta oo wasaqda biyaha iyo walaaga kulli kushuumaan ayaa la fadeer maaragtay in xalo la qodo kaminka muhimkan taas waaye taasna may sheena doontaa diroob magaalada maaragtay kooyo inaa biyaha wasaqda magaalada in fadheene ku baxaan oo waroogaas galaan biyoogi ay sheenin doonta kastay
gudoomiye eedi yadyaanbaad
kiimahad eliya adi